Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Nyama bila mfupa mie na meza, akinipa sita sita mie ndaweza, akipandisha na mwari na legeza. Haya mapenzi kayumba umekoleza, chuchuma unibonde unipe mayo, uniteke mimi totola na Nairobi, kajala makonde waone choyo. Insta tu wakomesha kwa yetu kiki, ata kifuma ni airport, ata nikule fairport, minangangani airport. Chuma kwa chuma na mwaga cheche, mwenzenu napewa weka tuweke, nikimwona napanda kidete. Uwa uwa uwa,
hey, tamani katongoze mala ya pili hapo ke.
Mumbai, Mumbai,
hanitilie nipata koloke akili hapo ke.
Mumbai, Mumbai,
hey, hapo ke. Mama sherio, anipa kazi moto mwenye kazi yo, hey, ndani joto staki feni yo, aninoge sana vyake vili yo. Mapenzi ya yananunda, uchebe kawa waigunda, pezi pepo la kimunga, likichanganywa na numba, yeah. Nakifumania poa tu, aseme nina mwanda fia poa tu, minangangania poa tu, nishajifia poa tu,
poa tu.
Chuma kwa chuma na mwaga cheche,
poa tu.
Mezenu napewa weka tuwe,
poa tu.
Chini kimwona napata kite,
poa tu.
Uo uo uo,
poa tu.
Hey, tamani katongoze mala ya pili hapo ke.
Mumbai, Mumbai,
anitilie nipata koloke akili.